saaxiibkii yuusuf maxamed xuseen yuusuf deere yuusigiisa maxamuud walaalaha swiden iyo hambalyadii ambastor rutel hargeysa.
Oh, no, we are near.